Right, you can speak upon Ms. Luzini Moganishimi and Nesimina, and then we're going to get a way of seeing Bozongo, the FM, Mr. Chino Girls, Slayer, what you guys is over Sinai, and I'm trying to see Fundi Gokwanja, and Soga Paya Gaga, Ombudsman Namchanja, okay, I began a jungle in the park, and then I got like a lava credit, Yena, got a guest services in Bambi, again, I'm Slanja, Sitta, again, I'm from the city, Ganesh, Oba, and Namchanja, got a guest, Selecona, Molensis.
Bolweni
ayabonga. Ninjani namhlanje? Siyaphila namhlanje nathi. Sawubulisele kubaphela phela benkonjana FM namhlanje.
Oh hayi ngiyaphila. Ngiyabulisa kubaphela phela benkonjana FM.
Mhm.
Jikelele nakuwe Slender, DJ Slender.
Oh isisi.
Hayi kutshunjani?
Ngiyaphila masekhona njani wena?
Siyaphila nami inkosi, kuthi wami ndiyavuya ukuvela olizwe.
Siyakuthanda makulo ndawo kuyo, siyakuthanda kakhulu.
Ndiyakuthanda nam, ndiyakuthanda nam kakhulu.
Namhlanje, namhlanje ndimasebe nomcimbi iGanesh Order namhlanje, nalento esithi kutsalelwa kwemali qho kumqeshi wakho. Mhlambi, omasicacisela mhlambi kabanzi ngayo phambi koba singena kweminye imibuzo yethu namhlanje.
Alright, ke iGanesh Order sisigunyaziso sokutsalelwa imali ngqo kumqeshi wakho ngokwesigunyaziso esiye saphuthwa enkundleni kuloo ndawo obuyitsala imali apho kuthe bafumaniseka into yobana kudala bekuzama awude uyibhatale le mali bagenele ke ngokwiinkundla zamatyala intoyoba ube ngumqeshi oyigunyazisayo yonke le nto imele itsalwa ke qho ngaloo mhla useya ngayo imali leyo.
Oh.
Izabe ibekwe inkundla into yoba kumele utsalelwe imali enga.
Okay. Okay. Ingabe mhlawumbi ke
kodwa ke ngoku akusafani nakudala because kudala kuvele utsalelwe imali ungakhange ube wena ukwazile ukuya kweza nkundla zamatyala khaze imeko yakho into yobana hayi andisizukwazi utsalelwa imali enga. Mna ndiza kuvele utsalelwe imali enga okanye le mali enga ininzi kakhulu kudala kuvele utsalelwe nje kungekho umthetho oyithintelayo loo nto kodwa ngoku uyakwazi intoyoba utsalelwe imali izawuthi lungenani lani nawe.
Ingaba ngoku ke mhlawumbi iba khona into ebonisayo ikanye into ezifana ne-statement kanje into yokokubana into echazayo into yokokubana okay utsalelwe ke ngoku le mali ngumqeshi wakho nemali engangoku esele ishekile zonke ezo zinto ezo.
Ibalulekile into yobana usifumane rhoqo i-statement esizakubonisa into yobana imali mina eseleyo njengoba umane utsalelwa nyanga nenyanga na so that uzobona into yoba khona na into engaqhelekanga mhlawumbi sekukho enye into efakiweyo ngoba itsalwayo ezakwenza into yoba usilele ke ulugqibe esityala. So xa ngaba kunjalo awusifumani rhoqo i-statement ilungelo lakho into yobana ungane ngqo ngalaa ndawo utsala imali ubasele into yoba kufumane i-statement rhoqo naxa kungaba kunento erongo oyibonayo mhlawumbi etsalwayo ngokuba ikathi ingatsalwa nelungelo futhi le nto yobana uyibuze loo nto leyo into yoba ivelaphi ke ngokulena into sekuthe nditsalelwa ngoku inzala engaphezulu kunale bendiqhele uyitsalelwa.
So ubanalo ke mhlawumbi ilungelo loba okay ndicela into yobana okay ke ndicela nindehliselele okanye mhlawumbi ndtsalele i-R500 ngoku andikwazi uba okanye mhlawumbi ndiziafford ezinye izinto uyakwazi uba okanye uthi hayi ndicela nitsale i-R200 ningatsali le mali eniyitsalayo.
Uyakwazi ngqo into yobana utsho into yobana ngoku noko iimeko zam ke ngoku sezindonganele laa R500 bendikade ndikwazi uyibhatala ingaphezulu kwamandla am ndicela ke unindehlisele imali into yoba yehle ibe imali enga ngalelo lungelo loba uyenze le nto ukuba uramana qho nalaa ndawo ikutsalelayo uyikolotayo.
Okay, ngoba kuthiwe ke ngoku
xa ngaba kunjalo iye iphumelele loo nto laa ndawo laa venkile mayitsalele umqeshi wakho so that naye azoyazi ke ngoku into yobana awusatsalelwa laa mali nga uzawutsala imali enga.
Makuthiwe ke ngoku ndiyagxothwa ke ngoku emsebenzini okanye ndidendiwe yonke laa nto so ithini ke ngoku into yokutsalelwa kwam kwemali ke ngoku sele ndingasaphangeli mhlawumbi kule ndawo.
Eke ibalulekile naleyo into yobana ubazise uyazise laa venkile uyikholota into yoba hayi ke ngoku ndidinjiwe emsebenzini okanye ndiphelelwe ngumsebenzi ngaloo ndlela ke uphelelwe ngayo ngumsebenzi ungathuli kuba kaloku into yokuthula yeyona nto iza kufaka engxakini babe befuna ke ngoku bekukhangela xa sebekhangela ke ngoku kukho iimali ezifakwayo ke ngoku uyayibona kuthiwa zezithiwa zizi-tracing cost okuzawufuneke uzibhatale ke ngoku uyaqonda ke uzinyusa ityala lakho ke ngoku eliya kuqonda uba noko sekusecesweni mhlawumbi lokuligqiba eli tyala and then ke ngoku ungakwazi nento yobana wakule ndawo uyikolotayo ubabuze nge-credit life insurance ezawuthi kuncede ke ngoku ukukhavarisha ezinye ii-installment bakaloku ngenye ixesha i-credit life insurance iyakukhavarisha isithuba sebenyanga ezintandathu ezo nyanga zintandathu ungafumani into yobana ikhavarisha into yoba libe liyaphela mhlawumbi nityala elo
All right. Masibulele wethu sisikwantshu ngexesha lakho namhlanje. Mhlawumbi abantu abanemibuzo abangarhalela kobana babe bayayibuza okanye bafika ngexesha sele sesigqibile ukuncokola mna nawe namhlanje. Mhlawumbi bathini?
Okay, bangasitsalela umnxeba kwii-numbers zethu ezingu-0861-662-837 okanye umntu athumele umyalezo omfutshane nento kuthiwa i-SMS message u-44786 apho ke iofisi yethu siye siphinde sibafunele umntu ashiye nee-numbers zakhe.
Okay ke inkosi kakhulu sisi masithembe into yobana sophinde sibe nawe ngexa elizayo. Siyakuthanda kakhulu Mkonjane FM.
Inkosi kakhulu, ibe nemini emnandi.
Siyabulela
kakhulu
inkosi kakhulu, siyabulela.